Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah. No. Najua unateswa na love. Yeah. Ex wanaongezeka tu daily. Stress is on my pains, mix a job best. Maneno ya mastichi bola unye pombe. Vile muda unakwenda, unatafuta rangi ya penzi uoni. Mausiano na jenga, yanabomoka kama umetoka ndotoni. Giving up for real love, real love. Giving up for real love, real love.
Mami, umri unakwenda. Wamepita wengi haujui na empenda. Bado unaranda, ushasaga kila juisi. Umegeuka Brenda. Kila mtu apande, umekuwa defender. Mbona hauko loyo, mbona haujitoi kwa mwenzako, we ni mchoyo. Hebi jishushe na mwenzako mpe moyo. Uoni wanapanda na kushuka kama toyo. Uzuri upita na kifo hakina dawa. Unanyonya watu kama kunguni na chawa. Unajisahau, unajiona na mabawa. Penzi unalivunja kama nyumba za kipawa. Unawaotea una kisha wamewawa. Penzi kwa kwa chipu kama maji ya kunawa. Unachukua moyo mchana alafu kesha unaugawa. Yeah, alafu kesha unaugawa.
Vile muda unakwenda, unatafuta rangi ya penzi uone. Mahusiano najenga, yanabomoka kama umetoka ndotoni. Giving up for real love, real love. Giving up for real love, real love.
Ujitoe, yeah, ujitoe, yeah.